oluvanyuma lw'okulaajana mu bitongole eby'enjawulo naddala amasomero mu disitulikiti ye Wakiso obutabeera n'abasomesa bamala era ng'abaana b'eggwanga abali mu masomero ga gavumenti ebbanga balimala mu bibiina nga bangi ku bo tebalina basomesa ssentebe Engineer Ian Chayune avuddeyo n'agumya bannawakiso nti nga bagenda okuteekawo era bakutuula bakakasa nti akakiiko aka District Service Commission era kano ke kagenda maaso n'okuwa abakozi emirimu okakasa nti kalondebwa mbonnambiro basobole okufuna abasomesa n'abakozi abeetaagisa. Okutuuka ku bino ssentebe Chayune abadde mu sikagano gy'abaddemu n'abakulira amasomero ku Wacha Resource Center wali e Wakiso nakakasa nti abasomesa abatono ddala bali mu masomero beetaaga okwongerwako olwo n'emirimu gya gavumenti gisobola okutambula obulungi wati abagumizza nti akaseera katono ddala bagenda kuba ekizibu kino bakinogedde eddagala.
Ate eri amasomero ga gavumenti tugenda kwongera nago okugalabirira n'ekisinga kati obukulu njagala kulaba nga amasomero liweza abasomesa omunaana ani hetitisha mwali kino kiyamba abaana baffe okufuna abasomesa obutabeeraawo nga batudde bali mu kuzannya nti nno disitulikiti yaffe kati eri mu kaseera akazibu mu line ya District Service Commission bannaffe abaaliyo baafuna obutakaanya ndooza ne batasobola kuteekawo kakiiko ako naye kati tugenda kukateekawo mu bbanga ekitali lyewala ndabye abantu nga kati diyo akyali mu acting position kitegeeza beetaaga ti service commission okubateekawo oba okulonda omuntu omulala n'olwekyo tulinde mu kabanga akatali keewala kansi egenda kutuula ebyo ebimu ebiyisa.
Ate yakulira ebyenjigiriza kati mu disitulikiti eno Leeta Nanyanzi asinzidde wano n'asaba abakulira amasomero okukozesa omwezi gumu ogubaweereddwa UNEB okuwandiisa abayizi abagenda okutuula ebigezo byabwe ebyakamaliriza omwaka guno baleme okuleka abaana nga tebawandiisiddwa kubanga kikosa obulamu bwabwe n'ebiseera by'omu maaso.